Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde aljumaare sappo ene lewru mars hitaande ujunnaaje ɗiɗi e noogay e joyi jeena yamde sokki nder maison de la presse Bamako ko jottinonooɗo kabaruji ɓi yumor waygalo kanko noddirteɗo Mamadou Watara wonto ɓoggi jamɗe toon. Ayri bangal wadde ñami dodo micciteɗe wi ɗo fuɗɗan so ɓami fa lewru ramadan ndu yettiki balɗe sappo sukaɓe ɓe jaltan hedde ɓe gaɗa e dodole nokkuji rewɓele ɓe ɗum gaɗa koɓe noddirta joore jama yo ɗum fina tawa le leydi meɗin nde o garan famtade ɗum e journal ngal heƴo heso ɓangi goɓe noddiri wattu joni o yeefa ɗo Bamako ɗo goɗo heeƴo ɓe ƴaylono ɓe kani fabirade sukaɓe jokkoɓe wonɓe le nokku noddirteɗo sigaso segu motti kañe kayya walde sagon toon e malin koɓe dibbeteɓe iwde ley nokkule ɗe wattu joni ɓe kolli metti mabɓe sanne hono malin koɓe gondi ndiri biryade ley leydi Mauritanie ɓe mbiɓe ɗo malin koɓe gomɓe wattu joni o kero leydi meɗen tan jogui tiɗallaji mawɗi ɗi wonnoon sembe kabaruji ɗimin joguini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade micciteɗen wiide so ɓami fa lewru ramadan yettiki sappo tan nden sukaɓe ɓe jaltata ley nokkule ɗe fo ley leydi meɗen ndi holno fina tawaji ɗi wori woɓɓe nokki noddiri ɗum dodo nokkule yoga e do a tawan wona noon ɗum noddirte rewɓe ɗo ɗum noddirama joore jama nokkule goɗɗe ɗo a tawan wona noon ɗum noddirte ɓe kolliti wiide hakkude mabɓe kamɓe sukaɓe jaati sa ƴeewi ɗum tekkina guiɗiragu mabɓe kañum fa yettoyo jaam e deƴere hakkude mabɓe fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Sama Seko e Sita Sidy Bé.
Ɓeɗo sukaɓe gudme ɗi ɓornaki kerta ɗi yesuji muɗum jaati ɓe penta fayi andatake hoɓe noon ne jogui cabbi e luhe yale wonde fijoji hiro le ramadan ndu ndenno yimɓen hoore mabɓe le booli ɓe jima eɓe boma yaade le galleji
hitande fo miɗen gaɗa ɗum famin jewtina moniraɓe amen miɗen keeɓa hen ko woni gueɗu amen ndu won kokkoɓe min kalsi maaro kaen si guureji kewɗi goɗɗi so ɗum timmi fu somin kawnitina ɗum fu min pecca saraɓe amen yamirtanmi min gaɗa ɗum min cuuɗatako so min gaɗa ɗum caggal mabɓe fewi eɓen mbiyan min jaati min garta low sala wale wale o ka miɗen gaɗa ɗum miɗen kewi seeɗa miɗen mbara hakke yimɓe sappo e ɗiɗon hitande hikka hawri e jande min keddita ko sella fa ɓooya
Bamako ɗo saraɓe holtiwide ɗiɗo sifaji ɗi yo sembingol goldal sukaɓe ɓe e huncagol hoore hotogol jaam e dewral
fewde taƴigol courangol timmatagol ka eɓe farati mawɗo gaɗu e fina tawa eɓe mbawi yaltude yaade yiltayade seeɗa ɓe garta cuuɗi wona wajibi ɗum dokkaɓe hunde so mi jottike galle maɗa wakkati fo ƴew ñande wotere tan dañ ko dokkuɗaɓe koɓe gatta ko ana moƴƴi sanni eɗum waɗa soɓe kawrta jilli du naata hakkude mabɓe sukaɓe jeyaɓele dene wotere ana natodira galleji yo hunde moƴƴude
fayso ɗum ɗo hawriti e wattu jandeji sukaɓe holtiwide ne mbawi jaati jande hoore fina tawa e hinade jande
ɗiɗo kabaruji fana wa heɓeddo page amen facebook kañe compte Studio Tamani kabaruji puɗɗat ɗo mi haali noon wiide heeƴo heso goɓe noddiri yeefa ɗum ɓangi ley leydi meɗen ndi ɗon ley ngallure Bamako nde le sappo lewru mars ƴaɓɓi noon ndu goɗo e heeƴo koɓe anni wattu lenan yaafa e milliardu sappo e joyi kalis sefaɓe ƴeylono ɓe kani fabirade ɓantare sukaɓe jokkolɓe ko nayri bangal ndemal ɓe garan fabat ɗum won sukaɓe hayeɓe gomɓe ley laamu nokku noddirteɗo sigaso segu motti kañi e kayi Ali Cisse Mamadou Sama Seko fa ɓeydire ɗen faamu
puɗɗuɗo goɗo heeƴo moɓe noddirta yeefa waɗi caggal jiide kewɗe gaddaɗe sukaɓe jokkolɓe gollonoɓe hoore mumen bangal ndemal les région aji sikaso kulikoro segu motti fa jottoɗa kayi le wi fedde neɓe noddirta agara gaɗo immadaraji fa yerwina ndemal le nokku o ɗeɗo jiide latike sababu kewtuɗo andude hoɗum woni tiɗɗalaji ɗi ndemoɓe wondi fewde muɗum nde ñalawma hande o noya holitiri wiide kanko professeur Bocar Amadou laamiɗo nde ñalawma hande o ndeɗo fedde
de alkadara million goto e uñaji capanɗe nayyi ha yeeɓe worɓe e rewɓe ɓuuri fof banggal ndemal e kabaru ñamduji kala ko woni miijoji hayeɓe banggal gollirɗe yalla fabade kabaru waltugol ñamduji e ñiɓɓude golleji kantiɗi ɗum ɗo woni fanda projet o nden noon min kokkan hayeɓeɓe kalisi so goto goto mabɓe so gonɓe ley dental
daniel siméon clément kañum woni ministre kumaniɗo kabaruji ɓilliɗe ndemal o holiti wiide golɗo ɗatol ngol ɓe noddiri stratégie 3.0 mo fedde agarande nangui waran latade sababu huncude naɓirde yeeso golleji pawiɗe ndemal temedere fu capantati e joyyi
ɓuuri fof mambari maaro gawri cewɗo e moɗo muɗum ñebbe tigaje bargal cofe eko nandi muɗum e sembinde tinnare ko ɓuuri million goto e uñaji temedde ɗiɗi golloɓe e guese fu les région aji sikaso kulukuru segu kay e motti yalla humcande hoore ñamduji jimabe on wat goto dum hebde golle kantido
madam umu sal sek ministre kumani do yimbel golnobe hore mu em leede amendi holiti kanyum du wiide godo heejo waram latal sababu faabaade jokolbe heewbe gombe le kiriduji di bangal imadaraji mu em fa dayen ko hebi kanyum en du
wattu jono malikobe temere temere kanyen di bayude le leedi murtandi be fuddube njoppama kirul hakku malikanyen murtane nokkuno dirte do gogino holitra wiide fedde sagontone malikobe dibbitebe ko lijisa jeebe do yimbe do be goni nyaloma handobe tampi sande be gonde wadde no danguji kedde mo kanko no dirte Ousmane Diarra yo kanko lami der do fedde ko mo sifirdo hen to faccitan Mamadou Samaseku.
Aujourd'hui la situation des migrants
wakaduno alhali bitobe jabe hinna ngurunda afrique rufuf wilidi mali ngombe mburtani be tidi san bilidi mali be nambara temir tato ka bangal alqadara bitobe mbettibe gugi binani wiide mara temir njo adama jabe cote d'ivoire jabe sierra leone jabe guine sababu modo ribugul mabbe yo gulludal hakunde mortani union européenne yalla hadde notorade mburtani so soudade wittude ila kenyan lam onul di karangaji tati goto yottike bamako didon be fultama na nyoromongo le ko hawru dum dum nami ko be didon mali e mauritani kartidal na wodi yalla bibili mali be ne heba kartal séjour
kambe don gollobe bankeji leedi meden dibe mbille ko warto ko be ngaran joinde murtere mabbe be ko kidido kabaruji le supportet lewru marsundu dum woni kenyen kanko noddertedo Ahmadou Dikol ngondo secrétaire général ndedo feddo wi soni yimbel mabbe dido nangabe nyaloma hando be joppitaka tan le ko warto ko be mbayi wadde murtere kedde mo ko sifido hen to faccitango Ali Sisi
juingol talkuru murtere jaati woni ko mi pewti e mudum ngami ardo enno anyaaji di mi bamata fu ana han tawede ana yaade sariya gollobe eco bank be fu ana tajori wiide beedo yimbel golle mu em tan wadi sinyingol gol inde eco bank be cinini tampon eco bank du be ngatti hen boppi fu wala ko be ngadi hen bataaki be neldi e do lawol kulitangol wiide hono mudum wala le adna Allah no hande don shift won kan do nyingede hande fu shift han nyingede bataaki mo be neldi origino ngaydi DHL nildirte edem talkur murtere de kami ngaram haltitide dum hakune amem tafum nangaabe kinyoroba won ele alhal tiddo san yimbele fu gollirobe shift ana landondira kanyu endu yalla be nel dan dun no
Studio Tamani projet mo fondation Irondela do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji Irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
wattu jono ko nodditen dossier de la semaine ko en garna filita do be do robel hurtotobe wakati so ngare e galleje forobaji mabbe antona tawan dum yafirta do en fi wobbe anton do tan den jotti fon bay natude jamarne fuf fa keben famtan dum fu dum wori ngare kede ko min e Mamadou Samaseku min pewni on do hen
mbirki surba lato sababu ne am nyato israbe mako no hultiri yimbe le hewbe bomako e kajolo
ko nyom so kura
so debbo jombaaji wori le galle ana han iwdu no han wurude fati yaha do hebi fuf an hani haybude isra mudun gonga sa wari da anda arwa hebude chadele kala hani andude neddo fu gondo le gallo yawano jugiroda dun sa wadi non tan a hebata chadele isra maade be du jugiroda dun en hono saraabe mano sa wadi no a hebata tidal la fuf e jonde maada
be yo kawral hakika hakunde min isra bambe teddugal tan woni hakunde amen non seydiri madame fufana malasa traware du chapande jeddi hande kulukani uje wakat jun o isra mako be nambara njeddo ana ko hali bangal sirri ngal do kawral
nani mura musoche
jam e deder ana en nokko ko bimbe ngadna kam fo be ngadna kam so jombaaji wori le nokko mi halnan dun mi yaha ya tawi do mawra maada ar hani wadde yalla jam e deder ana heddo e nokko
a jenga nyenga nyana
Mohamed Ben Sherif Jabate yo dunke finatawa bamako do e bi mako sirri ne amuya gondal israado yo e le teddugal e ekintingol e famu ne suuji nokku do obama
bor la base de l'éducation de la personne
dum fuan yo wi do mbirki jomun so neddana resa debbo ar hani ewde yalla attabiyaji modana jaadana yalla finatawaji modana jaadana so ngadire non tan ngurda modon yafata fi
dewgal juhotake nyata fi ciagal landidal wattu juddo no holtiri docteur Moussa Cissé andan o neddako o beedi wiide dun kala galle e birki mudum kambar dun isra do na hani munyude jalla mu hunjana hore ko isra be makko don tanimo
e aujourd'hui tout le conflit
yalo mo handen o tiadele modon gondi e matete ko nayri bangal birki kanye fina tawa meden ko buri hode sukabe ro be fu njida heddade le galleji mawdi tawene sad le galle mawdo den kebta himbe e yurume
e fondé sur la solidarité
be do chefibe be ka fu fo holti wide yalla dewgal na lato gilitan na hejata an hande dun do dawranu isra be mabbe jabbente bangal ne suji e birki
sikrab yido kabaruji fufa kebonde romba yaddo bmm ande to onon hajab no dudu studio tamani be do numero amen o moni dum won chapande e jeegom chapande jeenay jetti chapande joy e jeegom chapande joy e jeegom be kaba yitnaade journal ngal be numero mo min notre service kuno fuuni ande dum 321 songa 37 stang on gara 320 ka wajib sina taw do feso bu no gay kay e credit e telephone modo so kebon dudu dum fadi je fi no kon ande don no do e sedde yowtere meden de ala woti termede de waran yo waddo sukab en garan memde be do sukab jangobe le ciud école foro baaji di tan ko buri hewde mabbe fuddu wakati jabta nadde e classeji ni tan so biama jaha l'école jahata sandan pije e boli wobbe du jaha nata e nokkule godde kasen wobbe antoda tawon hono maccer ngay di jati be ciuborto a tawon so o musse nati be nata so o musse yalti du be jalta wattu jono no fuddi do golleji worri hono dabreji kani firede yalla sukab en keddo classeji di fa kebe famtare ngare kede ko min adi sise min pewni on do hen birde sukabe jande école du darne mudan moni sanne wobbe mabba tan kebanton birki lobbi ka nyaloma hande dum wonti e waylitaade wobbanto attabiaji goddi bamata be kali kulati sababu mudum ngare e retard servien o wi min attare classe o se terme kan no fuddude jande minam 7h20 min ngare école o na wodi men sanne jande ne ka ko selli heni woni min jida dum go miden gara école do sabi sarabe amem an wajin bina men dum miden jidi natude le classe jidi fami janga nga ardo en dom be fijira e fiji borno goltini ko wodi so be ngida yoga e jandiji goddi anton be do sukabe min landi kay yoro so segu motti an gonde halde dum dum wodi so be natali classeji di
anglais de kurgon
wala ali class sabi anglais wondi janginer jom min nan yida dum filo e anglais dido matcher ngay didi min kam yida dum fi mi hota e mi fijira chuudi burani kam jande maths kan e physics chimie woni ko min dum min atta fi min janga
parce que mathematics
matche konate yo mo directeur soude école dum noddi monzon traware hamdallahi o winon jar sukabe golirta
ebe chagal dumare sur le kondu wakati fu nadudo kokoji sur le kondu yimbel ngado be dum be ana hewi don san tipiribe jande chagal jehabe kawta dane gorongol tawta to delenkan en be bornota ko tuni ngai didu don sabi so min bawa sendu dabe hiddi
yoga chuud e kolde an gonde wadde imadraji yalla sukabe an tawele classeji di kanko madame jawara fanta mariko goto e directrice nokku no dirtedo école Aminata Job 7 do lafie bugudo halino dum wuri
on essaie de conseiller
mbajo be do sukab jangobe so mi tawi dum wottata mi noddam sarad mabbe le dubi chakiti di wam walde joinan do noddirte do sigida la kanato golido be police en ebe dom nyaloma fu be do jokolbe woni jiltotobe damal chuudi de college di so hawrintina yimbel fu gombe tum be jabata nadde fa janga mi dokka dum horebe mi noddam sarad mabbe mi jewo hono do hani wadire
yoga sara be kay wattu juno kayfi musse ngabe kanyi lami be ciudi école di
ma personnellement
min kam min jabata dum suka na way wadde bokat juddo tawiata école jangino on etan wakati fu anale soudi classe ni no onati ne fu gombe tombe ngala tombe fu ana way andede min sara suka jango be min ndu darne ame ana he jangino be wana kan en tam woni nyinya tebe le hen lewru fu no jasiri ka fu nyalo mo goto ala way imman jotoda soudi l'école to suka ma jangata fa jewa notiji mo
kanko docteur Seydou Loua holitir sara be dumba wiide darde mudden galali hen sebide an je suka an juddina gerengaji di tiagal ciudi école wattu jono jamande fu han hokkindirde juude
lycée ngadi fayato ciudi college fondamental darne mudum ana mawni le on do golle kambe kani toni hore mabbe tawede wakati wakati ana yiltole dumare ciudi college di fa jewa hobbe woni gondube jangude hobbe woni gombe sella su sukabe yoppama yilto wakati no jande wodi dunka hore be suudi kondu nyingete
suka jango kaibaado fa gasi sara mudum ana wawi andude so tawi ana nata fa janga na lu so tawi natta fa janga
honno
jande lekkol wori li leedi malindi wattu jono jamar ne fu han wattu leen koyde mudum honno kanko Nelson Mandela o wirino o wi jande tan wayi wayltinde leedi kanyi adnaaru.